Jehova tonight. Amalanga onke sikwenza mkhulu baba. Siphakamisa uthumo kuwe. Yebo thina tshalo.
Bless your name, Jesus.